tō mātou hihia, ko ngā kamu pene ririki, ko ngā kaiwhaka ngāo. Mea, nonohi, e āhe ana rātou ki a tui a rātou te tei kaupapa mahi hiko ma Tamanui te rā, ma Tāhuiri mā te rānei. Tō mātou hihia ki a toko mahano atu rātou, ki a tinitini atu au a momo kamu pene, engari he mataku no mātou. Tā te mea kāhore e āhe ana rātou ki te hoko i te hiko, me he mea kāhore te matangi e āmai ana, kāhore te rā e whiti ana.